mukama lerelo nzize joli sabye tonkowa siri na katonda gwe manyi mulala kuja kogwa tula muguru na buliye chinumba kama nzirukira joli lerelo nzize nkulopele abancha wabeyongede bamvunana watali nsonga bagala banne byobulamu ibuli rucha babera banteseza gabasalasala enkwe zaabwe nakati mpulira boogera tumulumbe mukama mulisiya naye mukama
tombera wala tombera wala
Katonda gwe nesiga okuva mu buto bwange gwe wanzija mu byenda bya mange yali gwe mukama kati ngololero mukono onzije yeno mu bunya osimbe nywere ku lwazi nemengo kuserera
tombera wala tombera wala kunyamba Yahweh Yahweh sifire kutabalo gataina mulwanyi subiryange jirijoli nyamba munange obulokozi bwange tebuve walala uliva joli na magezi gange seyambe Manyi gange tegali ndokola temba nkukabirira mukama Ologoma ya Yuda
Don't be